Kale betu yongira yone wote wadde luna kuruwa liru nga begatambude Lero tu ingido luna kuruwa muenda Mumusango Oguvunani wa Christopher Kero Onyumu Munange ugambi wanti muna yaka kana kubana Abana abaliba kumi wa mchifu chikumiru wa mwabana yedie gaba Nagina maso nukupiranga abajawo Yachikola bechiba checho atelezebo kubanga yachikola ngenda kusomeza bili omwezi kuno gwennyini gwe tulimu era nga oludda oluwaabi lwojjukira lwamalirizza okuleeta abajulizi baalwo olunaku olweggulo era okukakkana twafunye 18 kati ng'olunaku olwaleero Kero alina okutandika okubanga yeewozaako bwe gubadde era nga omulamuzi ali mitambo gy'omusango guno Justice Alice Komuhangi Kawuka asobodde okubeera nga akeerakeerako olunaku olwaleero n'agamba Okero anyweze mu kaguli Okero ssebo yasoose Naye nga tana okutandika kuwa bujulizi basoose muwa statement eji yakola ku polisi ng'eraga nti yakkiriza emisango egyo yasala abaana baali bana ku ssomero eryo ng'ayagala kufuna bya bugagga
yali asaddaaka
omulamuzi n'agimuwa kati oludda nti badde bamusoya ne bamubuuza nti aha kiwandiika ekyo okimanyi gwe wakikola nti ye ebirimu bituufu nti bituufu
nze nabyogera
nti nasala abaana bana gaba nga njagala bya bugagga
namugamba
kiddemu namugamba n'akiddamu naye nga amaliriza okukiddamu namugamba naye nyina byenjagala okwongeraku omulamuzi adde bwe musawo gwen namugamba naye omulamuzi w'ekitiibwa nyina byenjagala okwongerako nti biki nti amazima gennyini bino byonna nabyogera naye embeera gye banteekamu
yabinjogeza
bankaka okubyogera naye si bituufu era n'agamba nze Okero gwe mulaba nnyina empisa nnungi ndi musajja mukozi
baba
era ndi musajja w'ekitiibwa buli muntu ate ndi mugonvu ate njagala famire kisobola kukikola
ate obugonvu bumulabika
The prosecution case said that I confessed to killing the 4 children in a ritual sacrifice deliberately for riches, right? The intention, the reason for me killing is that I did it for the riches and I sacrificed the children, my Lord, for that, and I did it intentionally. And my Lord, I have something to say to that. I made the confession in the charge and caution statement and the plain statement and in other areas, my Lord, but I was pressed hard to do so, my Lord. I didn't have any choice to say anything else or what I wanted to say, my Lord.
Rudorwabi wagamba nti nakkiriza emisango gy'okutta abaana bana abana nga saddaaka kufuna obugagga era nakkiriza nga nteeka mu statement yange eyanjibwako ku poliisi ne mu statement gye baali bamaze okuntegeeza nti byonna byenjogera bisobola okukozesa ng'obujulizi naye bankaka kuba nali siina kyakusalawo kubategeeza ki kye nali nze njagala okubategeeza
bwe bityo munange bibadde Okero yasoose okuwajjukira yagambye nti alina abajulizi bana ye abawakutaano kati bamaze nnyo okuva mu kaguli ne bamugamba kati katutandike abajulizi bo Okero yawaddeyo enamba 4 emu yokka gye yataddeko erinnya ya muganda we era muganda we yasoose okuwa obujulizi yasoose okugenda mu kaguli ne bamubuuza oyo omumanyi nti ye muganda wo nti ye yali asseeko omuntu nti ye muntu ki muto waabwe ne bamutwala eruzira ne bamutwala ebutabikanga omutwe mbu gwali guliko ki gwali gutabuseemuuko we yakoma omulaba kubanga bwe yava ebutabika yagenda bweru kati omujuliza asooka n'abeerawo naye tayogedde ku bya musango omu teyaguzza kati omujulizi owookubiri gwe baleese era naye yali namba ya ssimu era oludda olwa kooti ye yamukubidde essimu n'emugamba jangu omwana ajiza abadde wa street
Okay.
Nagamba nze ndi street kid okutwalitira ewansi.
Natuyitako.
Okero najja na natulambula.
Mm-hmm.
Kati aba tuyitako betu nitumugamba anko tugulire ya amazzi ga bitaano.
Mm.
Nagamba nedda sigenda bagula amazzi ga bitaano. Balinga makumi ana.
Ate nga anko wa luzungu.
Ngayogera luzungu.
Mm.
Kati balinga imagine balinga makumi ana.
Mm.
Nanga ngenda bagulira mmere. Kawunga neki?
Nebijanjaalo.
N'omuceere.
Mm.
Nagamba omuvubuka omwe yali abakulira nti guba bategeke babawe. Nayogera ne nannyini mmere ne babateeka ne babawa. Lwe balwebbawa n'ayita omuvubuka oyo n'amugamba mpa ku nnamba ey'essimu.
Mm.
Nange ka nkuwe yange. Wawe bakoma okusinkana. Yagenze okuddamu ng'ennamba y'essimu agiwaddeyo mu kkooti.
Kind of look at this person here.
Mm-hmm.
Do you know him?
Mumai.
So when did you first meet him?
I was told to go to America.
Mm.
Era kati kino kiwalirizo omulamuzi ogamba kabasoke bongere paka ku mande.
Okay.
Nga bewagezaako ku namba ziri.
So that is where we are. Efforts were made to summon these two witnesses, but unfortunately they could not be reached. I want to believe that if they could be reached, they would have been here, like the other two witnesses who came. But I will give this accused person one more time to try, make another effort to try and see whether we shall to these two witnesses. I am asking the deputy registrar to again make an effort and ensure that he tries to trace these two witnesses. And so for that reason, I am adjourning this case to Monday, the 27th of April, 2026 at 9 a.m. for further defense hearing. And the accused person is further remanded till then.
Awele dayo kudoglada mpango mzada ya puka ngabini mpango 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 mpango